Hey baby, chica. I swear, you're the number one. Kweli na kupenda wala sio utani, baby. Never let you go. Nataka niwe nawe mpaka kifo. Kwanza nikiwa nawe na enjoy. You make me happy while I fall in love. Tena napenda venye ukijidai kwenye sita kwa sita na nikosha hand. Tabasamu lako lingo, umeninasa kazi nikupige fimbo. Nitapakaza na jingo, kila kona wewe totu ya King Kong. Cheza na mimi baby, kushoto kulia washa washa kama feni. Nimelithia, kuwa na weda masito jutia. Nimetulia mama, niamini kwa sana. Nina kuitaji mama, nabu wa mini na kupenda. Baby chonde chonde, usije nachoka wa kama wale. You are my penny killer, kwenye gonjo na kuitaji wewe dawa. Nafikiri sana ni kuchole tatu, iwe kumbu kumbu pembeni ya mwili wako. Sito subili mpaka ndoa hiyo ifike, mina waza hata kesho ni kuvishe pete. Baba na mama wapige vigele gele, ndugu jamaa wambulie na mchele chele. Singili lumba liwe disco tele tele, tupendane tusiachane mbele kwa mbele. Cheza na mimi baby, kushoto kulia washa washa kama feni. Nimelithia, kuwa na weda masito jutia. Mapenzi matamu, unayonipa mimi sishi hamu my baby. Umenipa na patamu, nafarijika mimi kuwa na wewe my baby. My baby, 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 baby.